I'm coming from in Mangolila. Popanda chake chisomo inu chisomo ngana galandane. Alikumbuye kwanga defending me, blessing me, favor after favor. Sana wone tina langa omwe ndi chokela. No, no, no. Under your grace in a kabadi, favor after favor in a kabadi. Sing and devote bwanji, all I know. Simnatane nane akaona inezo pamoto pangapa kunchito businessi kuli konseko. Sozi unga kete wanji chimwemwe chako chikuta mamawa. Chikuta mamawa. Mawa uzaseta olo nyengo zipinye wanji. Uzingo yendare usabwele mambuyo. Aikuputo waona lelowa mawalino suza waona nzo. Ulikabadi favor after favor. Ulikabadi zinga kuvute bwanji iwe utiwe sana tane nawe adanaka.